ale kamalen ɲuman wari juruge ye kamalen ɲuman fɛ so kamalen ɲuman sokɛ kolen ye kamalen ɲuman fɛ so kamalen ɲuman wari jɔlɔkɔ ye kamalen ɲuman fɛ so kamalen ɲuman sokɛ kolen ye kamalen ɲuman fɛ so.